obwenkanya y'engeri ekola olunaku olulungi abantu nga beetaaga era ky'ekitangaala ekitemagana mu bikolwa ebirungi tulidde mirundi mingi ti Abdul Baha yagabananga nnyo ebintu n'abalala yali mumativu mu mutima obulamu bwe bwangu nnyo abalala basobole okusanyuka obwenkanya businga ku kye tuyita obwenkanya mu kwenkanya mubaamu n'okugaba ogabana ky'olina ogabana ky'oyagala ogabana essanyu obe omulamu obwenkanya y'engeri ekola olunaku olulungi abaana